amazenbury.com. Super vibe.
Masha Iwe.
Cha. It's Masha.
Sean Morgan on it. Son of that big league.
Chris.
I remember those days. Back in the days, you buy up under my guest. He used to come and chill at my place. Tuwakulo wacha kuja osa kujez. Nina lilova. Getting you flowers, I couldn't afford that. Nika kuyende tapasi na libe mota. Na kukone tako munyumba yodonta. I just wanna thank God for the woman he gave me. Wanga niteni pateni. I see a mother in you, dizingu panga in you. Dili nawe nawe mpaka usa nene atu.
Kutika iwe unalipompa. Suna nditawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate nine lofa. Unalipompa, pompa, pompa. Dikufutika iwe unalipompa. Suna nditawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate nine lofa. Unalipompa, pompa, pompa. De, diziku wana deide.
Pompa.
Kulikosa na iwe. Singa kusie mwaliwe.
Bumpa, bumpa, bumpa.
De, diziku wana deile. Kulikote na iwe. Singa kusie mwaliwe.
Bumpa, bumpa, bumpa.
Cha. Unali bumpa batanal. Niku mango vala tisheja maganas. Ankati undi siyo na kanal. Dijija wacho mweti na vanal. Ina summer, ina winter, you wedel. Come rain, come sun, you wedel. You taught me new dawn and pill. Jaja na bakulila kwa inel. This life that I've never seen before. Oseya na di tower na li visible. Unali nane situation ili critical. Uje salale yanga panangili ili. Kukutika iwe unali pompa. Suna di tower iwe unali pompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa.
Unali pompa, pompa, pompa.
Dikufutika iwe unali pompa. Suna di tower iwe unali pompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa.
Unali pompa, pompa, pompa.
De, diziku wana deile.
Bumpa.
Kulikote na iwe.
Bumpa.
Singa kusie mwaliwe.
Bumpa, bumpa, bumpa.
De, diziku wana deile.
Bumpa.
Kulikote na iwe.
Bumpa.
Singa kusie mwaliwe.
Bumpa, bumpa, bumpa.
Dikubutika iwe unali bumpa. Suna nditawe iwe unali bumpa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa.
Unali bumpa, bumpa, bumpa.
Dikubutika iwe unali bumpa. Suna nditawe iwe unali bumpa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa.
Unali bumpa, bumpa, bumpa.
De, diziku wana deide.
Bumpa.
Kulikote na iwe.
Bumpa.
Singa kusie mwaliwe.
Bumpa, bumpa, bumpa.
De, diziku wana deile.
Bumpa.
Kulikote na iwe.
Bumpa.
Singa kusie mwaliwe.
Bumpa, bumpa, bumpa.
www.amazambiwe.com.